Ulira bisobera oli wano naye kumisinga njagala manye kiki kye wankola sula bubi sebaka obanga tozeno ngolyeyo tovola bamasimu nkuba enyonyogeze matu kumisinga nyonyonyo njagala kwagale kubitebite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubitebite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza ebitale no bitadde n'omukwano nkuletedde kwata kukwata mpola mpola kubosanira keya ebyo ebiiso by'omola ayayayayaya nkulaba nsikasika nze nanje bayeba laavu laavu kale nzikiriza njagala kwagale kubitebite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubitebite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza wameka wetu mpona kudongo wankuba nyondo aya nze baby ndi kumuliro mwakalamata amasike njoya kwatawo okutta enzikakkane laavu ensikasika nze nenafuyiza laavu laavu